machozi oh. Haijalishi mitego hujawahi niangusha na utawashindwa.
More music at gospeljingle.com.